sorry, Ntombazan. Ntombazan. I just wanna let you know that you are beautiful. I know I'm not the first one to tell you what I'm saying, but I can be the first one to say with the meaning. Ngiyazi baningi bephukuza isoko mapho, kodwa kungawari, ngizopolisha kwesitathulo. Mina ngifuna wazi ukuthi uthanda into engathengwa. Almost wonke umuntu wesifazane uyadeserva. Lawo-ke amazwi uyashiwo indoda yangempela. Ikholelwa ekutheni intombazane ehlukunyezwa. Instead unika uthanda emva kwalokho uyayikhusela. Imiphelelo amazwi kube wena ozoyikhulumela. Ngeke ngiqambe amanga, inhliziyo yami uyayigeza. I will make sure amaphupho akho uyawafeza. And ngokuthandana nami awusoze wa-regretha. Ngoba ithembiso zami kuwena ngizoyifeza. Sekubaningi ngithandana nabo bengihetha. Nama ngazindaba but kuwena ngiyakholelwa. I can feel ukuthi uzongenza indoda yangempela. Ngithemba ngenhliziyo yami uyayideserva. Omunye bengithandana naye wakhetha ukukhipha isisu. Nomunye bengithandana naye wakhetha ukufake isisu. Ngabathanda benjalo kodwa-ke bakhetha ukucheat. I remember the day inhliziyo yami yaxiza. I was suicidal, kube ngathi ngayilengisi. Kodwa-ke ngathi mange kubona umoya ngawehlisi. You give me hope, mange nawe uyangihlekisa. That's why I believe ukuthi kuzomele kuteketise. Ngale kokuchitha isikhathi, ngicela ube ngowami. Sondela kumi, ntombazane, ubambe isandla sami. Nginikela kuwe lonke uthando lwami. One day I promise you you'll be ngoduso yami.